Rap rapper, Chuka boy, I City,
Montana.
Vuta kaya mina vuto meme kwa nyumba. Na mademo baya ndo nongoza kwa kuringa. Usi force tu fanane, pambania hali yako. Force tu onane, uishie kwa foto. Kilazo takufa mjane, una hata geto. Kinachonifanya ni pambane, nia ni ijenge kesho. Nishakalisha wakali wakakaa bila viti. Indo taarifa ya habari iwafikie wanafiki. Mimi kama bahari bila boyo upige mbizi, labda upige puli unaweza ukapiga. Na kile ninachokiamini kuna mzuri mbele pesa. Hata niwe Idi Amin nikiwa nazo hawawezi nitosa. Siwakilishi kijiji, siwakilishi mtaa, nawakilisha magwiji wakali wanaojua. Usiniletee mazoea, mazoea najenga dharau. Niletee dadako ndamuoa na kumwacha sahau. Mpaka leo ni napita na nifanya nitembe. Nyongeni mwenjezi, tendeshi na balea. Asante noze kwa malezi. Wananambia bana puwa hip hop usikuti hailipi. Na wambia poa mnataka nini nguo na mini tafute kiki. Na anzia nyuma, kwenda mbele. We pigia vyuma, miina mdumu. Napigia kelele, nasirudi kosa. Lile la mwanzo, nilicho kikosa. Ndo kinachonipa mawazo. Maisha ndo haya, shida zipo kila siku. Usinchukie mwaya, nojawai nichangie hata buku. Ni moja sio mbili, hata ukiloga kesha na tunguri. Lakini mini soja tasama kama muhimili. Sina kitonga na soja kidumu. Kamanda na kwanda, mkanda na kaza. Fanya na choweza, I do for my people. Mina hipa mwaja tutenga ni kifu. Kona, wanajenga bifu, mina jenga tungo. Mina hip hop nakilisha mani na upendo. Ila kileta shobo na pakua tope. Wote si wadogo, nani ni mogope. Hawa Mungu wato wanitishi kwa lolote. Wamefeli life, wanifundishe nitoke. Wanajua na sijua, undo tofauti. Panga pangua, marapa bora unikosi kwenye listi. Since day one, I'm still I am. Blessed person, thank you for my mom. For my daddy, unimeki ntabasamu. God bless you, my nigga. No pambana kwenye raha na shida.
I don't care for my haters. This is true for my people. For my people. I don't care for my haters. This is true for my people. For my people.